muteza amatwi radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Mwiriwe neza, ni Thomas Kamirindo basuhuza radio ijwi rya Amerika mu Rwanda ni kuri FM 104.3. Mu Burundi muratwumvira kuri FM 94.9 na FM 95 n'ibice bibiri. Mujye no ku rubuga rwacu rwa internet www.radioyacu.com no kuri Facebook www.radioyacu, naho mukurikire ibiganiro n'amakuru tuba twabateguriye.
Muri isanga ni ikiganiro cy'izi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Jende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Ikaze rero mu kiganiro cyanyu muri sanga. Ariko mbere yuko tugitangira, mureke mbanze mbagezeho aka gakuru kamaze gutangazwa kuri Twitter n'umunyamabanga wihariye w'umuhuza mu biganiro by'Abarundi, Makocha Tembele. Aravuga ati impande zombi z'Abarundi rero zananiwe kumvikana, bose bamwe baraguma kuba kubyaba abandi kubyabo, nta uva kwizima. Rero niyo mpamvu iyi nama nyine uyu mushyikirano ibi biganiro iyi nama rero yafashe icyemezo cy'uko nta mwanzuro uzava muri iyi nama. Ariko inshamake y'ibyavugiwemo y'ibyabereyemo izohererezwa umuhuza nyakuri ariwe Perezida Museveni, watumwe rero na bagenzi be bo muri EAC. Hanyuma iyo nshamake banayoherereze inama y'abakuru b'ibihugu bya EAC. Ngibyo rero by'Abarundi Arusha bananiwe kumvikana. Twigire muri isanga. Abanyarwanda bahunze hagati y'umwaka w'1959 n'1998 bagomba gutakaza uburenganzira bw'impunzi ku itariki ya 31 y'uku kwezi kwa 12 muri uyu mwaka. Hasigaye rero ibyumweru bitatu byonyine gusa. HCR, ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi, yatangaje iki cyemezo bwa mbere mu 2009 ikagenda ibisubika. Leta y'u Rwanda ivuga ko abanyarwanda bakiri impunzi bagera ku 280,000 mu bihugu 20 bitandukanye. Abarenga 240,000 bose bari muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo RDC yo konyine gusa. Ni ukuvuga ko rero abandi banyarwanda b'impunzi 40,000 banyanyagiye mu bihugu 19. 9,622 muri bo bari muri Congo Brazzaville, bahamaze imyaka 20, kandi barasaba HCR nanone kwigizayo itariki yo kurangiza ubuhungiro bwabo. Kuki rero badashaka gutaha nyuma y'itariki ya 31 y'uko kwezi kwa 12 bizagenda gute? Nibyo tugiye kuganiraho na Dr. Eric Ndayishimiye. Muganga Ndayishimiye n'umwe mu bahagarariye impunzi z'abanyarwanda muri Congo Brazzaville. Yigeze kuba perezida w'ishyirahamwe ry'abanyeshuri b'impunzi z'abanyarwanda muri Congo, ubu kandi ari no muri societe civile muri Congo. Dr. Eric Ndayishimiye turi kumwe. Dr. Ndayishimiye, urahura akomeye?
Murakomeye cyane bwana Kamirindo.
Amakuru
yari meza.
None se Eric, kuki impunzi z'abanyarwanda zirenga 9,600 ziraho ngaho muri Congo Brazzaville, abanyarwanda kuki badashaka gutaha? Impamvu ikomeye ibabuza ni iyi?
Murakoze kubaza icyo kibazo. Nicyo kibazo impunzi z'abanyarwanda hano zikomeza kuvuga. Twese ntabwo twibagije ibyabaye mu Rwanda guhera muri 1990 ukamanuka ukagera muri 94 ntibyagarukira ngaho kuko mu 94 bw'impunzi nyinshi zahunze u Rwanda bijya mu bihugu bitandukanye ariko inyinshi zagiye bigabana n'u Rwanda ariko inyinshi zagiye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo aribwo mu mwaka wa 96 ubwo u Rwanda rwafashaga Kabila bateye inkambi z'impunzi barazisenya ubwo impunzi zirukanse amashyamba ya Zaire n'amaguru ibirometero birenze 2000 n'amaguru izindi ziricwa izindi zicyurwa ku ngufu nkeya cyane zabashije kurokoka nizo zaje zigera ahangaha mwa bino bihugu bya ibihugu bigabana na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo harimo n'ikinyugu cya Kongo ubwo rero bitewe n'ibyo byose zabayemo bitewe n'uko ubwo bwicanyi zakozweho ubwo zagiriwe n'abari bashobora kubagombaga kubarinda aribo abategetsi b'igihugu cyabo bavukiyemo aricyo Rwanda byatumye basigarana isura mbi kuri icyo gihugu none byanakurikizaho n'uko icyo gihugu ntacyo kigeze gikora ngo cyumvishe izo mpunzi ko ibyo zahunze byarangiye cyumvishe izo mpunzi ko icyo zazize zitazongera kukizira ibyo byose wakomeza bakurikirana na n'uburyo twumva ibivugwa mu Rwanda ariko cyane cyane dukurikiza amaraporo y'amashyirahamwe arengera uburenganzira bw'ikiremwamuntu ibyo byose bica intege impunzi z'abanyarwanda ku buryo ndetse ukurikije n'amagambo y'abategetsi b'igihugu cy'u Rwanda babwira impunzi ibyo byose mbega bituma impunzi zigira ubwoba akaba ati cya gihugu twahunze ibyo twahunze n'ubundi tumva ntawe birajya ntabwo dufite vuye mu mutima utunganye ko nitugera mu Rwanda n'ubundi u Rwanda rwatwishe ruzakomeza kuturinda
ariko se Rike we ibyo ngibyo yego niko muvuga nyamara hari abanyarwanda bahungutse barataha bajya mu Rwanda ndetse bavuye no muri Congo aho ngaho muri baragenda bajya mu Rwanda bamwe bari no mu butegetsi ikindi muri uyu mwaka muravuga yuko hari abanyarwanda 11 batashye bava muri Congo basubira iwabo i Rwanda bo hari icyo babaye se
abo bose batashye abo 11 bagiye ntago tuza amakuru yabo ko byabagendekeye mu Rwanda ntabwo bishatse kuvuga ko umuntu wese utashye mu Rwanda ashobora kugirirwa nabi ariko gukemanga kiriya gihugu bikomeje kubaho ngendagaruka cyane kuri kayo muri Zaire nzi ko Zaire yari ifite impunzi nyinshi z'abanyarwanda hari igihe twumva ngo 3,000,000 na 500,000 baratashye ku bushake bwabo nge ndi mu bantu barokotse ubwicanyi bwo muri Zaire ntabwo impunzi zo muri Zaire izatashye ku bushake bwabo ni nkeya abandi inkambi bazaragoswe babacyura ku ngufu na mbere yaho mbere uko batangira gucyura abantu ku ngufu muri za 95 hari ukuntu abasirikare bazare barindaga inkambi bajyaga bazigota aho bitaga ba contingent
ariko rero Eric
ugasanga inkambi abantu babacyuye ku ngufu
ibyo ngibyo ni amateka arazwi tugume kuri ibi ngibi by'abanyarwanda bataha muri iki gihe bava muri Congo by'umwihariko kuki ahubwo mudakurikirana amakuru yabo ngo muyamenye noneho ubwoba mufite bushire cyangwa se bugumeho
erega amakuru yo mu Rwanda tuba tuyazi ntazagira uzababeza tuba tubizi do a zede ibintu bitambuka mu Rwanda nk'ubu ngiye afite amastatistike y'impunzi zatashye zive hano muri Congo guhera mu mwaka w'2004 kugeza mu mwaka w'2015 hatashye abantu 445 ku bantu 12,000 bageze hano muri Congo mu 97 mu mwaka w'2016 hatashye abantu 7 gusa uyu mwaka ejo namaze gutaha abantu 11 abandi bemeye gufata passeport z'u Rwanda ni abantu 6 gusa ubwo ni kiba kandi bageze mu 1,000 n'abandi barenga basigaye ni kiba abantu bose badashatse batazi ko ibibazo biri mu Rwanda nahubwo ni no hari ikibazo ko abo bantu ijwi ryabo ritumvikana n'abati bababwiye bati ibibazo mufite uri kubyumva noneho tubikemure gute kwa ko mudashaka gutaha nicyo kibazo kiraho ngaho
ye noneho nshuti z'ijwi rya Amerika n'umutumirwa Dr Eric Ndayishimiye umwe mu bahagarariye impunzi z'abanyarwanda muri Congo Brazzaville reka mwiganirire n'abaturage. Uwa mbere dufite kuri telefone ni Habumukiza. Habumukiza we?
Wii Thomas.
Akabazo kawe?
Ego murakoze mane kuramutse umutumire.
Mm.
Ama ndira ko nyine rano kumbure n'ukunyere no bandabibona ibyo bintu matangaje no munsi.
Mhm.
Nibyo ni kiganiro kiryoshye. Kumva ngo mu Rwanda ngo nta mpunzi ziriho zitahuka no kuri imyaka irenga igira hafi 15 u Rwanda ruri mu itudu. Ndatangaza no kumva ngo Abanyarwanda bakura ku buhungiro. Ushika naho bo nyene bavyemera uburyo u Rwanda ari igihugu cy'akarorero. Ni igihugu ujya Thomas ubiravye kumva abategetsi b'igihugu ari bo bagatse igihugu kimeze neza ibyo ntibabihagije. U Rwanda ruvugwa mu binyamakuru mu makungu. Rwanda ruvugwa n'abanyarwanda ubwabo no kuvuga ibyo abanyarwanda bavuga umutekano abanyarwanda bavuga ifuze y'abanyarwanda riravugwa n'abanyarwanda ubwabo ruvuga bigahemuka bikavugwa n'ibinyamakuru mpuzamakungu ubugwana no kuri n'igihugu cyitegererereje rero mbarwa mutumire ariko no kuri kubujya haho aba impunzi zikubwa ko ubuhungiro budufata buja nta kintu babiyagiriza abo bantu badashaka gutahuka mu Rwanda mu gihugu kimaze imyaka yose kiri mu ituze.
Ye Habumukiza,
bishobora kibasuma badahunguka nikiye. Murakoze.
Ye urakoze nawe.
Ego
Dr. Eric Ndayishimiye, hari ikintu mwumva mufite inkomaga ku mutima mwiyagiriza ni ukuvuga mwishinja?
Njyewe ntacyo rwose nge nta kintu nishinja. Ariko rero uwo muntu uri kuvuga gutyo ngo urwana n'igihugu kirimo amahoro, none se wambwira gute ko n'ubundi abandi bahora bahunga u Rwanda buri munsi? Nk'hano muri Congo dufite imibare igeze ku bantu 499 bari gushaka ubuhungiro hano muri Congo bavuye mu Rwanda nyuma. Dufite abantu bahora bahunga u Rwanda bajya mu bindi bihugu, harimo memu n'abakozi ba leta bakomeye, memu n'abasirikare benshi. Nkeka ko mu Rwanda icyo gihugu gifite abasirikare benshi bahunze kiriya gihugu kandi bagombye kuba mu Rwanda bagakora igihugu cyabo.
Uravuga
ntabwo twatwigiza nkana twe.
Uravuga abasirikare
cyacu ko kimeze.
Eric
ntabwo ndikumva.
Uravuga abasirikare bari mu gisirikare cy'ubu ngubu, ntabwo uvuga bari mu gisirikare cyatsinzwe abahunga uvuga?
No, ndavuga abasirikare, ndavuga abari mu gisirikare cy'ubungu bafashije ubutegetsi bwa Kigali kujyaho. Turabaza bari mu Burayi, mu Faransa, mu Bubiligi na za Amerika, bose turabazi. Epi ikindi nanone umuntu agira umusobanurire, none se watubana ute ku uyu mwaka wonyine? Kuko twebwe icyo tureba ni uburenganzira bw'ikirema muntu. Watubana ute kuhasohotse raporo 5 zerekana uburyo uburenganzira bw'ikiremwa muntu mu Rwanda buhonyorwa, ukatubwira ngo u Rwanda ni igihugu gutaka? Ibyo byose turabizi gutaka, hari ibyo bita ibibazo bijyanye na politiki. Ni akazi kabo bagomba kubikora, kubera ko ni nacyo bashinzwe. Ntabwo bavuga igihugu cyawe nawe uri umutegetsi, ariko natwe nka societe civile tuzi ibiba neza mu Rwanda. Ntakagire umuntu cyacu ushaka kutubera, kuko ntabwo bidushimishije kuguma hanze yagiye abandi abantu cyangwa abantu bagiye hanze barishimye. Oya, twebwe dushaka amahoro arambuye, aho buri munyarwanda wese abaho mu mahoro, aho igihugu kitari nk'igihugu ibyo bita mu gifaransa prison à ciel ouvert. Donc ni nk'afete ni nko muri gereza ariko ifunguye. Twebwe niko tubona u Rwanda ubona. Donc ibyo abantu bibwira ko tutazi u Rwanda turaruzi neza, turaruzi neza, amakuru yose turatayafite ava mu Rwanda. Ndumva ari gutyo na mutungu. Ndumva ibyo byose nibyo navuze ntangira, nta na kimwe gihumuriza impunzi z'Abanyarwanda.
Hanyuma ibyo Habumukiza yari amaze kubaza ati hari icyo mwiyagiriza, hari n'uyu nguyu witwa Karemera Soaler watwandikiye kuri Facebook ati abenshi ntibataha kubera ibyaha basize bakoze, umutima uba ubakomanga bagatinya gutaha, ariko ntibagire ubwoba n'abatashye babayeho neza nta kibazo nabo nibatahe. Aho wahavuga iki?
None se abantu bose bakoze ibyaha bahunze kiriya gihugu ntibari mu gihugu, ntari abaciriwe imanza?
Yego,
hari abaciriwe imanza mu kiriya gihugu, ntabwo ariko abantu bose bahunze kiriya gihugu. Hatwe imyaka navuye mu Rwanda afite yari mite cyane nta kintu ngiye ntabwo bagiye mfite
warufite ngahe
yose nayize hanze
warufite ngahe
ngo nabantu bakoze ibyaha bagiye batekereza dabo kuko ntago ariko bimeze hari n'ikiganiro nagize ubushize abantu bari muri Congo ngo nabantu bakoze genocide ni by'abantu bibwira ariko n'ukubeshya iyo urebye ubu ngubu usanga abantu bageze mu 600 bari hano muri Congo benshi na abantu bafite imyaka bari bafite imyaka mike icyo gihe idashobora gutuma bakora ibikorwa bibi ntago ariko bimeze njyewe ndashaka kuvuga ko nivo mfite y'amashuri na ituma amenya ibintu byinshi ntabwo yari umuntu yaza kunyumvisha njye ibintu bitandimo kandi njye mbizi nanjye bwanjye nkora ubushakashatsi bwanjye nkamenya ikiza n'iki
wahunze ufite imyaka ingahe Eric we
bo navuye mu Rwanda mfite imyaka 10 ariko ibyabaye byose ndabizi neza kuva aho twari dutuye i Kigali kugera aho twahungiye aho papa akomoka muri Zaire kugera ngaha muri Congo nabikubwira guhera ku nyuguti ya mbere kugera ku ya nyuma
radiyo Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda reka ibyo ngibyo tuzabishakira undi mwanya hari ariko dukomeze ku nsanganyamatsiko y'uyu munsi y'uko ukuntu mugiye gutakaza ubuhungiro hasigaye igihe cy'iminsi 24 gutyo yonyine hanyuma turaza kureba n'ukuntu bizagenda ariko tubanze duhe ijambo Daniel we akabazo kawe Daniel
yego murakoze kubwicyo kiganiro mbona kuba impunzi ukumuzi ebyiri izaho 94 no nizahunze mu bya politike mu inyuma y'icyenda n'umunani noneho ni ukuvuga ngo ndabanza mbuge kuzi 94 mumbabare ariko
iza nyuma ya 98 uzihorerezo ntabwo zirebwa n'iki cyemezo
ndeka nzihorere no mumbabarere ndavugureka mvugiye kuva 94 ariko mumbabare njyewe ntavangura mfite buriya kuvugisha ukuri mbisaba yuko uvuga ikintu uko kiri kugira ngo ubashe gusobanura neza icyo ushatse kuvuga n'94 ari za bahutu
yego
taragera igihe aba impunzi zahunze 94 zitarahabwa umwanya wo kuvuga ibyabato mu bwisanzure urumva igihe batarahabwa umwanya wo kuvuga icyo ari ku mutima igihe batarahabwa umwanya
Daniel we
kwibuka no kuzirikana ababo ikarame
yego telefone yawe iragenda icikagurika rimwe na rimwe ariko rero
yego
reka duhinira aho ngaho kubera ko yego ahari byo kunamira ababo byo ntabwo twabijyamo nibindi reka tugume ku by'impunzi kuko bari kuvuga icyo batekereza aho ngaho urumva ko mutavuga rumwe noneho
yego
reka tuzagushakira undi mwanya nanone winigure urakoze
yego murakoze ariko none bicye kizagaragaza demokarasi none uzavureba ko none bagera mu gihugu bakabona ibyo batekereza atari ko bimeze n'ubundi uzajyapfana ubone batubiye mu buhungiro ni ahandi
urakoze Daniel radiyo Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda kuri telefone dufite kandi Ndahiro we
karame Ijwi rya Amerika
urakomeye
ndaho ndamahoro mu Rwanda
nuko nawe rero akabazo kawe
yewe nta kibazo mfite uretse za observation nkeya mfite
observation ni ukuvuga iki mu Kinyarwanda
mfite ikintu nakwita nka comment
ni iki mu Kinyarwanda
ubwo se umuntu yabyita nk'ikintu ni nk'inyongera navuga ku bihereranye n'iyo secession clause bavuga ku bihereranye n'impunzi
komeza
zahunze kuva muri 59 kugeza 94
uya no kugera muri 98
wavugaga ko ngo impunzi zahunze muri 94 ari impunzi kugeza muri 94 ari impunzi z'abahutu gusa njye numva yibeshya cyane kubera yuko abahunze 94 si abahutu gusa
yego
kandi n'abahunze kuva muri 59 harimo abatutsi harimo abahutu bagenda bakandamizwa n'ubutegetsi bubi icyo nshaka kuvuga ni uko impunzi zahunze 94 njye nagize n'uruhare mu kuza kuzishishikariza gutaha haba muri Brazzaville haba Yaounde muri Cameroon muri 90 muri 2013
wari watumwe nande
ndumva narakozeho misiyo zigera kuri ebyiri
izo misiyo wazihabwaga nande ubwo butumwa buhabwaga nande Ndahiro
yari misiyo ya HCR yari misiyo ya HCR kubera ko ngiye nahabaye izo mpunzi ndazizi nabanye nazo
wari umukozi wa HCR
oya yewe nari nk'umuntu wigeze nawe wabaye impunzi
HCR kaguta umutari umukozi wayo
nago nabo umukozi muri komisiyo tripartite yari ihuriwemo na HCR n'igihugu PIOT igihugu gicumbikiza impunzi na HCR na Leta y'u Rwanda habaye ikintu cyo gushishikariza impunzi no kubabwira yuko icyo bahunze intambara yari ihari yari ihanganishije icyahoze ari FPR na Leta ndakumva
reka twumvikane wishaka kutubindikiranya ngo wagiye mu butumwa budafite uwagutumye aho ngaho ntabwo bisobanutse ntabwo ari umukozi wa leta ntabwo ari umukozi wa HCR ntabwo ari umukozi w'icyo gihugu cya Kongo cyangwa cya Cameroon uvuga wagiye mute aho ngaho ndumva bidasobanutse reka
nidashaka kugusobanura
oya ntabwo bisobanutse
ngereka ngubwire ibyanjye n'ukuri
oya Ndahiro
bagiye bafata umuntu wabaye impunzi
ngiye kukwambura ijambo uwamufashe ninde ntabwo bisobanutse muri izo ntuze naguhaye zitatu
HCR niyo yange yari HCR
wabivuze ko utari umukozi wayo ntabwo ari kuguta umutari umukozi ibyo ntabwo bibaho
ariko njyewe nk'umuntu wabaye impunzi HCR
ntibibaho
kugira ngo mbabwire batanye
ntibibaho Ndahiro reka tukwambura ijambo rikutubeshya urakoze Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda ikibazo turiho cy'impunzi ndumva gitangiye kujya gishaka gufata intera tutifuza mutubabarire tugume mu murongo murakarama noneho rero tubaza ahubwo Eric Ndayishimiye nibingibi Mwizerwa Silver yanditse kuri Facebook ariko sinzi nimba ari Mwizerwa Silver wa undi w'umunyapolitiki tuzi ariko niko yanditse izina rye aravuga ati mu Rwanda hari ikibazo cy'ubwisanzure bwa politiki hari demokrasi n'abahunga ntibagenda sinzi ukuntu yabyandisha muri make hari ibibazo byinshi inzara ubushomeri urumva ko batabura kugira izo mpungenge zo gutahuka rero ariko ibikuriye ibindi ni kwa gufunga urubuga rwa politiki mu Rwanda urumva rero ko mu gihe FPR irufunga niyo ibitera imyitera no gutuma n'abandi badataha ntabwo bisobanutse neza ukuntu yabyanditse nagerageje ariko igitekerezo kirumvikana Ndayishimiye urakivugaho iki
bo ibyavuze ndumva nta kintu abeshyemo gusa hari akantu nashaka gukomozaho hari igihe bajya bavuga bati impunzi ziri hano ni impunzi zahunze ubukungu ntabwo ari ikibazo cy'ubukungu kuko yakiza ko hari ikibazo cy'ubukungu bazanye amapasiporo ahangaha impunzi bazarayafashe cyangwa se zikajya no mu Rwanda noneho zikagaruka ahubwo zikaza gushaka imibereho iby'ubukungu byo ntabwo tubivuga cyane twebwe tureba ni ibyo ngibyo bijyanye na n'ikibazo cy'uburenganzira bw'ikiremwamuntu n'uburyo nta bwisanzure mu Rwanda buhari n'ugerageje kugira icyo avuga hari ugeze kubikomozaho kare abihita bimugiraho ingaruka ziteye ubwoba kandi nyamara uko turangara twese buri munyarwanda nta munyarwanda n'umwe udafite igikomere mu mutima we kuko nyirako ibyabaye kugwa nta munyarwanda n'umwe bitigeze bigira ingaruka nyirako nta muryango n'umwe w'umunyarwanda utarapfushije umuntu niyo mpamvu nabyo birababaza cyane iyo ubona mu gihugu cyawe utazigera ushobora no kwibuka umuntu wawe witabye Imana azize ibyabaye mu Rwanda cyangwa n'ingaruka y'ibyo byabaye mu Rwanda ikindi ntabwo intambara ariyo yonyine abantu bitwaza ibuza abantu gutaha kuko igeza ko ari intambara muri 1994 hose baba baratashye ko ntayarangiye ariko se ko abantu bageze hano muri 1997 iyo nta kuko intambara yo muri ntabwo twe no kwibara kuko yaza ko igeza ko ari intambara gusa ahubwo ni ibyo bibazo byose intambara n'ingaruka z'intambara zose birimo ibyo twakomeje kuvuga aho twatangiriye bibuza n'ubundi abantu gutaha
hanyuma rero waruvuze ngo babazaniye pasiporo ni Leta y'u Rwanda yabasanze ibazanira pasiporo murazanga
impunzi ivuga ko nta burenganzira ifite bwo kujya kuri ambasade y'igihugu yahunze ni Leta y'u Rwanda yabanyuze pasiporo bavuga bati abatazemera gutaha mugomba gufata pasiporo aho ngaho kugira ngo mwemere kuguma ku butaka bwa Kongo impunzi ziravuga ziti njye nahunze u Rwanda urwo Rwanda rutegeze rundinda ntabwo ari pasiporo izandinda kuko n'igihe bagushaka icyo gihe bagufata kuko pasiporo ni leta rwanda itanga ni kiva ko ubwo leta rwanda ibigushinzwe cyo giye yewe nubwo uri ku butaka bwako kuko none cyo pasiporo nirangira igihe cyo kujya kugushaka nshyari wa wapijya mu Rwanda kandi uziko udashobora kujya mu Rwanda bizagenda gute nshobora ko bazahita bakwirukana ukajya mu Rwanda byanze bikunze donc ikibazo ntabwo ari pasiporo ikibazo nyamukuru nibyo n'ubundi twakomeje kuvuga aho hari
kuri telefone dufite Aimable. Aimable we
yego nabumva
akabazo kawe
akabazo kanje site
yego
nuko zirya mpunzi ziri muri Congo gutahuka byarwana kuko abisanzwe afite bagezeje mu Rwanda abahunze yajya bafite byinshi bagiye bakora abandi nta bwisanzure buhari bukomeye
ko telefone yawe ivuga nabi Aimable we
ni mu nyuma
ongera ugerageze twumve
okay nego navuga
yego
mu Rwanda nta butabera buhari ntaki nta bwisanzure batashe bo bahwa n'ingaruka menyinshi cyane
niko ko numva uvuga ikirundi ko numva uvuga ikirundi wavuga ngo mu Rwanda nta butabera buhari gute
kubera abahari mu Rwanda abahunze benshi babona n'ibintu bya politiki gukora akora umugambi ku butegetsi gusa ahanini wagiye icyo wavuga basaba bagushyira mu gashora gufunga ehe sere isho ko yariye ngira nka rutwa yanyu n'ibindi sinzi gusa kimwe bakwiye kubareka bakaba bibereye mu Rwanda kuko bati batashe bahana ingwano nyinshi igishibo bahura nabo cyane gusa cyo gusaba gukora ni uko bigumira muri Congo babayeho neza bigumira hariya aje nayo nibareke bigumire hariya
urakoze Aimable urakoze
yego nawe mwagize neza yego nawe imari bayeza gihe
Dr Ndayishimiye uyu Aimable ubabwira ngo nimwigumire muri Congo urabyemeye
Congo tumaze n'imyaka igeze kuri 20 nta kidutwaye ariko burya iyo ufite igihugu wavukiyemo niwe wabura ahanga ariko uvuga ati nshobora kugera iwacu nkasura abantu byonya no kuhareba gusa bari bizima niyo mpamvu ushobora kugaruka ikibazo ntabwo ari pasiporo kuko pasiporo ibyo byose abantu bari kuba bafatiwe pasiporo ariko ibibazo ni bya bindi twakomeje kuvuga hasi noneho hashiseri niyumvikana na kino gihugu kuko ubundi iyo bemvuka kuri dosiye sasiyo aba bashaka ibyo bita iyo bakora ubuhunzi hari bashaka n'ibisubizo ni ugutaha mu gihugu wavuyemo cyangwa se ukagoma mu gihugu wari urimo hari uburyo bubiri ushobora gufata pasiporo y'igihugu wahunzemo cyangwa se bakaguha iyo uyanze nabwo Convention ya Geneve ivuga ko igihugu gishobora kubaha abantu ubundi buryo mushobora kuba mbyo nafite statut juridique alternative mu Gifaransa ibindi byangombwa byatuma ushobora kuhaguma ku buryo igihe kinagiye kigira imbere ushobora kubona ubwenegihugu undi solution ya gatatu donc igisubizo cya gatatu ni uko bashobora gufata izo mpunzi bakazijyana mu bindi bihugu ngibyo ibyo bakora iyo bashaka ko ikibazo cy'impunzi kirangira burundu ku kibazo cy'impunzi z'abanyarwanda bangu mugomba gutaha mu Rwanda cyangwa mugafata pasiporo ubwo buryo bundi ntago HCR ishaka kubukozwa byerekana ko ubu yaravuze bigaragara ko harimo nk'akagambane impunzi z'abanyarwanda ubona zaragambane kuko ntibyagiye bizibaho byose n'ubundi hasi yabaga ihari ibyo twavuze hasi muri zahira hose nta kintu igeze ikora ngo irengere izo mpunzi ubwo rero ntabwo twebwe bidutangaje n'ubundi iyo HCR ikomeje guterana izo mpunzi gusa ahangaha akazi gakomeye gasigaranye leta zakiriye izo mpunzi nizo zareba ukuntu zigomba kwangiza ibyo bibazo
radiyo Ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda abanyarwanda b'impunzi umwanzuro warafashwe ko bizarangira kuri 31 y'uku kwezi hanyuma rero bizagenda bite mu kanya turabiganiraho twavuze uko bimeze ubu ngubu impungenge zihari ibindi rero nabyo turaza kubigeraho uko bizagenda nyuma uwo turimo tuganira ni Dr Eric Ndayishimiye Dr mu by'ubuganga niwe rero turi kuganira muri Congo Brazzaville ari mu bahagarariye impunzi z'abanyarwanda zirenga ibihumbi 9600 ziri muri icyo gihugu cya Congo Brazzaville. Kuri telefone turi kumwe na Faustin. Faustin?
Yes, yes.
Akabazo kawe?
Jeff kandi washyikiriza bagiye mu Rwanda kuri izo mpunzi ziri mu Congo z'Abanyarwanda. Jeff kwa mu gihugu cy'u Burundi musanzwe mu Rwanda ndibaza yuko batanambara turabyumva hirya no hino. Niba umuntu atashobora yiyagiriza kuba impunzi ikiri mushoroshe kendi ngaha mu gihugu cya Zambia sindi impunzi mugabo turahura n'ibibazo bitari bike kubera atari igihugu cy'iwacu. Rero nimba umuntu yarahunze atashobora yiyagiriza kandi igihugu kirimo amahoro yashobora gutaha kubaka igihugu kuko igihugu ntigishobora kubakwa n'umuntu umwe ngo bishoboke. Kendi ndibaza muri abo bose bahunze harimo incabwenge tushobora kungura ibintu byinshi harimo n'abafiteyo imicaye tushobora gushyira mu gihugu hanyuma nimba bitagifite inzira bagafasha na bagenzi babo bakayatanga n'ibishoro biri buba biriho bashobora guha n'akazi muba rero ni ideyi wanjye no kwibaza nibyo ndibaza nabyo nzi aho babaye nyine babayeho mbwabamba bariya nimba banyumva gusa igihugu igihe kiroso amahoro nibyo gushima bashobora gukunda ku gihugu niba mu gihe babona yuko bashyizeho bagira ingorane leta yoshobora kuraba iri sanga ibashyirya ikabahindura ubuzima bwabo ikabahimiriza bagataha igihugu tugakana bene cyo nta munyamahanga ashobora kubaka igihugu kandi umuntu umwe ashobora kubaka igihugu mu gishoboka aho niba kabaza kimanje na nyinshi turataha.
Yego Faustin urakoze. Niko se ndayishimiye iki gitekerezo cy'uko icyo cy'uyu Faustin harako hari cyo kivugaho
none se igihugu uzatabo ntugira uburenganzira nk'umunyagihugu icyo gihugu ngo wakijyamo gute. Iyo ngiye gutanga urugero rufatika hari umujene bita umusore w'imyaka 25 bita Nishimwe wari muri Zambia watashye umwaka ushize wahoze n'abari mu bantu bayoboraga impunzi muri Zambia ariko twaciye ubutumwa nyuma bwerekana ko yabuze yaburiwe irengero bitewe n'ibyo yageze baramubwira ati kora ibi ngibi sinshaka kubivuga ngaho wenda kuri radiyo ariko irazwi ayo mabarwa yose twarayabonye na sinyacyure yiwe usemagiye ngangaya ari he katari kugaragara. Donc ntago uburenganzira bw'umuntu ntago ari kubwo baririmba kuri radiyo ico kwa gushya no mu bikorwa nibyo twebwe dushaka ntago turi ibicucu ku buryo tutazi kugutandukanya ikiza n'ikindi. Nicyo mbona abantu benshi bari gukomeza kurwana kandi niba umuntu yarafashe gahunda akabati njyewe ndabonye kitaragera nuko yabitekereje igihe nimba umuntu bavuga ati twambuye ubuhunzi akabati njyewe kugira ngo njye mu Rwanda nakwemera nkafata inzira y'ubuhungiro cyangwa nakwemera ntiyahura mu ruzi rwa Congo Fleuve Congo intarwe iri na kure ubwo ntabwo umuntu ariko atazi u Rwanda cyangwa atazi iyo cyangwa atazi ibirimo nuko azi ikimubuza gutaha ntabwo ushobora kumuhatira gutaha umubwire ngo genda ngo ntabwo ariwe kanaka cyangwa runaka ugomba kumushimira ngo u Rwanda rumeze neza twese ko turangajwe nakomeje gukomeza gushimangira nta munyarwanda uburanga utazi amakuru yo mu Rwanda n'ibintu biba biza kuba bigenda neza no muri 1994 ntambara ikirangira cyangwa se no muri izo 1997 abantu bari guhita bataha ntabwo bari bakeneye n'izo kampanye zo gushishikariza impunzi gutaha ntawe ubikene rwose igihugu kigifite amahoro arambuye umudendezo abantu bataha ntabwo ikibazo ari intambara y'amasasu burya amahoro ntabwo ari amasasu twebwe tureba ariko se niki ayo mahoro bavuga ayakorerwamo niki kuko hari ibintu byinshi tutavuga ngaha kuri radiyo niyo mpamvu ngesha ko abantu bagomba kumva ko ikibazo gutyo nimba umuntu yarafashe gahunda kuba ati njyewe ntabwo nshaka gusubira mu Rwanda nawe n'ijwi ryiwe kandi n'uburenganzira bwiwe agomba kumva gutyo.
Niko se Dr. Ndayishimiye wavuze Nishimwe yaratahutse avuze ati ndetse ubuhungiro byabaye ryari.
Nishimwe yatashye mu kwa gatanu k'umwaka ushize w'umwaka w'2016 yahoze ari mu bantu bari bahagarariye Zambia abamuzi muri Zambia bazi ko ari umuntu wakoraga akazi ko kwerekana ibitagenda mu Rwanda ndetse none ari no muri famiye y'abagosora ubwo ageze mu Rwanda rwose afatwa neza nk'uko bikwiriye ariko bamuhati ugomba kujya gushinja abantu basigaye muri Zambia avuga ati aba ntabwo mbuzi mbazi ntabwo nabishobora. Nibwo yahise yandika ibarwa ku itariki ndumva ari ebyiri n'esheshatu niba ntibeke z'ukwa kabiri k'uyu mwaka avuga ko ubuzima bwiwe buri en danger ari menace donc afite impungenge ku buzima bwiwe nyuma yaho ntabwo yongeye kugaragara uwo musore ndumva na association menshi ari hanze mu mpanga nko mu bubirigi yo bitaje ijambo ABFL konta barabivuze igihe kirekire nagagaraga kandi nini twavuga ko ari nk'abasore bo wenda turi mu kigero kimwe ko ngiye mu ruta burumba nese igihugu uri udashobora kuvuga ati ngiye ndatekereza gutya buriya abantu bose bagomba gutekereza ibyo ubutegetsi bushaka ntago ibyo ngibyo byatuma umuntu agira ubwo bushake bwo gutaha igihe ibyo byose bitariho
ariko rero Dr. Ndayishimiye hari akantu abantu bamwe bagiye bagarukaho ko hari n'ibyiza biri mu Rwanda mwebwe kuki mushyira imbere gusa ibi amakuru mabi kandi hari n'ameza
bo ibyiza cyose kigomba gushimirwa none se iyo hari ibintu byiza utibonamo none se tuvuge ushobora kuvuga ati mu Rwanda bateye imbere umujyi wa Kigali urasa neza ariko ibyo ngibyo ntabwo ari iby'abantu barya none se mu gihugu bati 60% uhereza 30% bafite nta n'umurarana idolari ku munsi none se igihugu ati igihugu abantu bararangiza n'umukuru w'igihugu ati mujye kwihangira imirimo mujye kwishaka nta kazi gahari abashomeri benshi ubu se ibyo byose ni amakuru tuba dufite ibyiza ego ariko twebwe ntago ari byo tureba cyane kuko hari igihe ibyiza niyo byaba ari ijana ariko ubu ati barica abantu ntago urumva ko ibyo byiza igihe byaba bibaye ubusa icyo gihe niyo mpamvu ntago tuvuga ko u Rwanda rwose rwateye imbere rwarubatswe tubanabishima bakoze ibyo ngibyo ariko ikiremwamuntu nacyo bagomba kugiha umwanya uhagije buri wese akumva ko ari umunyarwanda mu gihugu cyiwe ukumva ko hari ubutabera bugomba kukurenganura ukumva ko nawe ufite umwanya nk'undi munyarwanda wo kwibuka uwawe wapfuye ibyo utabivuga bakaba ati no ngufite bya tegeko ngo ufite ingengabitekerezo ya genocide ngufite urwango urwangano ngo hagati y'amoko ibyo ngibyo byose donc ni ibintu byinshi wenda ntijya ntanagiye muri detail ariko ni ibintu byinshi umashobora gufata igihe ukabivuga ukabyerekana ko ni ibyo byose bituma bikomeza gutera abantu ubwoba
radiyo Ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda Dr. Eric Ndayishimiye ni umwe mu bahagarariye impunzi z'abanyarwanda muri Repubulika ya Congo itandukanye na Repubulika ya Demokarasi ya Congo ni Congo Brazzaville kuri telefone dufite Jean-Claude we
karame
akabazo kawe
ndi ngoha Jean-Claude ndi mu gihugu cy'u Rwanda
yego
ndi mu Rwanda
yego uri mu Ruganda
mu Rwanda
oya numvaga ibintu bihonda nkibaza nimba uri mu Rwanda uri no mu Ruganda
inahantu baba bari gusakara
igira hirya gato rero kubera ko bisakuza cyane
nigiye hirya
akabazo kawe rero
none njyewe ubundi umwe n'umukecuru wanjye akaba yari namubwikanganya amatsiko turiho akaba yari yambwiye ko ashaka ko muvugana akabaha ibitekerezo kuko hari byinshi azi kuri ibyo kiganiro muriho cyane
ni kuri icyo kibazo cy'impunzi no kurangiza ubuhunzi
cyane cyane kabisa ko hari n'undi bakiriye ejo ndavuye Congo nawe ubu ngubu bari kumufasha mu mudugudu bari kumwubakira leta iri kumufasha cyane kugira ngo azabwireho ababwire icyo kibazo gisesenguye kabisa
muhe telefone
ni umukecuru w'imyaka 60 wanjye
muhe telefone hanyuma tubwire muraho murakomeye mukecuru
muraho neza se
niko hano ni ku Ijwi rya Amerika turimo turaganira ku kibazo cy'impunzi hanyuma turi kugana na muganga Ndayishimiye uhagarariye impunzi z'abanyarwanda muri Congo Brazzaville hanyuma Jean Claude atubwiye yuko hari umuntu watahutse wavuyeyo muri iyi minsi wabitubwiraho iki
abatahutse yaje ari n'umusirikare baranamurashe
yego
none ubwo uwo mwana yaraje baramwakira ajya umuto wavuye umuto n'ubu bamwanditse mu kuzafashwa umwana ubu bagiye kumwubakira yasanze hari umubare yasanze hari abantu ko arasigaye turamwakira ubuyobozi baramwakira
yitwa nde uwo musore yitwa nde kugira ngo yego komeza
yitwa Isifu Bakamira Celestini
yego
isi kwa kamera Celestine. Mimi naifaga mujengo madere Trida.
Yego.
None barapfuye ko umwana yaraje ko ari nabandi bana bariyo.
Uwo mwana
ashikaje kugira ngo bazatahuke nawe.
Uwo mwana se yitwa nde?
Yitwa Nyandwi, ariko indi shingiwe.
Komeza.
Yitwa Nyandwi ariko yavuye mu gize ngo ubuno bari mu gisekaye barimo kumuvura nyene ko yaje baramurasha. Banana ya mahoro urumva ubungubu baramufashe twari tumuteranyiriza amafaranga n'inkunga y'ibiryo n'ubungubu na leta bamwanditse kujya kumuha inka akiriya yo kumuha inka nyine.
Ubwo muri mu kahe karere mu wuhe murenge?
Murenge wa Rugarika ku Kamonyi.
Ku Kamonyi ni mu ntara y'Amajyepfo?
Mu ntara y'Amajyepfo nyine ku Kamonyi, ku Rugarika mu murenge mu kagari ka
Mukecuru murakoze cyane. Murakoze cyane. Reka mbaze uyu muganga ndayishimiye niba azi uyu Nyandwi. Murakoze.
Ndashaka ko tuvugana.
Jean-Claude, reka duhiniraho ngaho.
Ni umukecuru wanjye yapiye ku Kamonyi ariko ngiye iwacu ni ngoma urabizi.
Yego, reka duhiniraho ngaho duhere kuri iki ngiki cya mukecuru hanyuma dukomeze ikiganiro tuzakomeza nawe. Urakoze.
Ariko nanjye
urakoze, reka tuzaguha ijambo ikindi gihe, reka tugume kuri aka kantu. Ijwi rya Amerika. Niko se Dr. Ndayishimiye, wumvise uriya mukecuru wo ku Kamonyi uyu mugabo Nyandwi uramuzi?
Uburyo ari kuvuga bigaragara ko ngo wari uwavuye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Hano nta basirikare bahaba muri Kongo, nta ntambara hano muri Kongo. Niba yaratashye baramurashe avuye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ubwo rero ntabwo najya muzi ko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ari mu bihugu bitigeze bisinya ari amasezerano, kubera ko icyaha ko iyo igihe cyari kitaragera. Ubwo hashobora kuba wenda yaratashye kubera ibibazo by'uburwayi, simbizi wenda bati ngiye ntawe uri kunyitanga n'uwo ngiye gukwera mu Rwanda. Nabyo byashoboka kuko n'ubundi nanga hari igihe usanga abantu bamwe namwe batahari abantu, usanga akenshi bafite n'ibibazo by'ubuzima cyangwa se babuze uko babigenza kwa cyangwa hari n'abantu yenda bashobora gutaha ku bushake bwabo, ariko akenshi abantu bataha hari igihe avuga ati ngende n'ubundi wenda sinzi nimba nzabaho, kuko nabo bamwe tujya tubaganira cyangwa se donc yahuye na situation ituma abura uko agira akaba deprime agahitamo kwitahira.
Ariko rero urumva yuko
ntago ari hano muri Congo,
urumva yuko ariko ari urugero rw'umuntu w'umunyarwanda wari yego twakwita impunzi, kubera ko nta musirikare ubundi b'impunzi yari umusirikare aba ari umurwanyi, birumvikana ntabwo abarwanyi bagira ubuhungiro mu mategeko mpuzamahanga. Ibyo aribyo byose urumva yaratashye baramwakira, bari kumwubakira, bari kumuvura. None se ubwo si urugero rwiza rw'impunzi rwabera impunzi ikimenyetso cyo gutaha?
Ntabwo ushate kuvuga ko abantu bari mu Rwanda bose bafite ibibazo, ariko nawe ntabwo ushate kuvuga ko mu Rwanda byose byera de. Amaze gutaha ni byiza, atashye vuba ntajya arahamara, ariko ntagaze ejo cyangwa se nyuma y'amezi abiri, nyuma y'imyaka ibiri, ntagaze uko ibintu bizaba bimeze. Niyo mpamvu twebwe tuba dushaka ejo nuko nabyita mu cyaro, kuko nacyo kigiye kigufana bike, ariko ejo hatanga silence, ariko nubwo ntashyira umunsi ejo, sinzi uko bizaba bimeze ejo nyuma y'amezi abiri n'iki, hari igihe nahura n'ibibazo. Ubu nibyo usanga abanyarwanda hanini aricyo kibazo gikomeza kubabuza gutaha, kuko ntabwo ni ukugera mu rugo mu Rwanda nyine ukicecekera. Iyo uri kuvuga ibishimisha ubutegetsi uravuga, ariko iyo uvuga ibitwabaje bidashimishije ubutegetsi ntabwo ushobora kubivuga. Intuza ingero ni nyinshi, ntabwo wenda ari igihe cyo gutanga izo ngero zose z'abavuga ibitabashimishije uko bibagendekera nyuma yaho. Ni droit iwe kuba bara ni droit y'igihugu deja nina igihugu kigomba kubikora, kuko nimwe batari kigomba kubakira, ariko nabo bavuga gutyo nabo ni uburenganzira bwabo kuvuga ibyo bari kubona mu Rwanda, ariko natwe n'uburenganzira bwacu bwo kumvisha ibyo bibazo bigihari kugira ngo bikemurwe.
Radio Ijwi rya Amerika mu kirundi kinyarwanda. Kuri telefone dufite kandi Ndayishimiye, ntabwo ari umutumirwa ahubwo n'ugiye kubaza ikibazo. Ndayishimiye, akabazo kawe?
ndamukirize umutumire
muritiranwa
eh na numvise kali namazina
eh vandanya
hanyuma je ikibazo aho gihagaze ni iki mvuga nti umuntu atakaza uburenganzira bwo kuba impunzi ryari ama nkibaza nti atakarenganyo gakwiye kubamwo umuntu ahubwo yarakwiye gufashwa bakarondera nyene bavugana n'igihugu yahunze avamo kugira ashobore ushobora kumva umutekano wiwe agashobora no guhunguka agatahuka mu gihugu ciwe kugira ntahavahura yaka uburenganzira bw'impunzi ugacuhura ejo arabuze ikimufasha atangwe kubaho nabi ugacuhura ariko ataha kubera yishwe n'inzara amashyirahamwe atakimufasha ugacuhura ejo ariko arataha nguhita mu mutego washobora no kugira ikibazo kubera abahungutse kumbure igihe cyo guhunguka kuri we umutekano ntari bwaboneka
yego
navuga nti ikiza ni uko impunzi n'abaziserukira bari bakwiye kuvugana n'abo mashyirahamwe yazifasha kuko umuntu ntatakaza uburenganzira ubuntu uko amaze imyaka myinshi mu buhungiro ahubwo atakaza uburenganzira mu gihe yitwaye nabi adakurikiza amategeko y'impunzi nibyo narinzi rero njye nagomba mbaze ni ryari umuntu ashobora gutakaza uburenganzira bwo kuba impunzi
niko se ndayishimiye ko numva ndayishimiye yari yabisobanuye ahari Dr. Ndayishimiye subiramo mu magambo make y'umuntu atakaza ubuhunzi gute ongera umusubiremo mu magambo make
afete ibyo yavuze ni igisubizo cy'igice kubera ko ntagari uko umuntu yitwaye nabi gusa ahubwo umuntu atakaza ubuhunzi iyo we ku giti cyiwe ashatse gutaha ariwe biturutseho cyangwa se akavuga ati ntago ntacyo ariko ngiye kuguma mu gihugu nari ndimo ariko nkafata ibyangombwa n'ubundi by'icyo gihugu cyangwa se akababonye ubwenegihugu bw'icyo gihugu arimo icyo gihe nabwo atakaza ubuhunzi kimwe n'uko bashobora kumujyana hanze mu kindi gihugu agezemo gihe utari installation nabwo bakazagira bakahita bazamugira wenda umuturage w'icyo gihugu nabwo icyo gihe atakaza ubuhunzi no ni ryari ahubwo umuntu atagomye gutakaza ubuhunzi igihe umuntu wese yumva bitewe n'imyumvire yiwe akarere akomokamo ubwoko bwe ibitekerezo bye bya politiki ahasengera yumva bishobora kumugira ingaruka ashobora kugirirwa nabi cyangwa se igihe yabaye mu bintu byatumye agira ibyo bita raison impérieuse donc sinzi ukuntu abyita mu kinyarwanda ariko ni ibintu sinzi mwafaza kubyita mu kinyarwanda ariko ibintu byigira kumubaho nka torture ibintu bigira nabi kiremwa muntu byamubayeho ibyo byose bishobora gutuma ahubwo umuntu akomeza kuba impunzi ariko nubwo amaze gusobanura nawe igihe umuntu atakaza ubunzi nawe nk'uyu umuntu atake ntabwo ashobora gukomeza kuba impunzi birumvikana kuko nuba wabisabye
radiyo Ijwi ry'Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda kuba impunzi ku banyarwanda bizarangira kuri 31 y'uku kwezi hasigaye ibyumweru bitatu gusa niko se Dr. Ndayishimiye iki cyemezo kireba n'abantu batangiye guhunga muri 59 kandi birazwi yuko kereka abashaka kubibona ukundi cyangwa kubivuga ukundi n'akazi kabo abahungaga icyo gihe abenshi barabatutsi hanyuma muri 94 abahunze nabo kugera muri za 98 abenshi n'abahutu none nkurikije uko mumeza aho ngaho muri Congo Brazzaville abenshi muri abahutu none abangaba b'impunzi bo ko niba cyo cyemezo kibareba bo kandi ibibazo by'amoko ntabwo twabyirengagiza muri hamwe muri kuvugira hamwe cyangwa abahutu n'abatutsi nta muri impunzi ntacyo muvugana
so ifo kuvuga ko nyuma 94 FPG ku butegetsi abatutsi benshi barataye naho twatiri mu makambi ya Zaire muri za 95 n'abandi bari barasigaye barataye hano muri Congo Brazzaville abantu benshi bari n'impunzi z'abahutu impunzi z'abatutsi ndumva njye ntazo nzi nimba banari ntabwo bagaragara ariko ndumva ntabona niyo mpamvu iki cyemezo 99% kwijana kireba impunzi z'abahutu ibindi bashyizeho n'urwitwazo kugira ngo berekane ko ari impunzi zose ariko ntawakwirengeza ko impunzi z'abatutsi nyinshi zataje 99.5 cyangwa se wenda n'indi myaka yakurikiyeho donc ntabwo bireba ibingi tuvugishije tubwizanyije ukuri ntabwo bireba impunzi z'abatutsi cyane kuko nta n'izi haragaragara hano muri Congo barabe ndumva ase ntago nzi estimation yazo kuko nizo ngizo bavuga mwavuze bizigira 1900 ni munzi z'abahutu ngo rero ikicendo kireba abahutu
oya ntabwo ari bo gusa
nabifuze nyarwanda batutsi niba cyane basigaye nyaba bari urwitwazo
ariko nabo ni impunzi akaga ko kuba impunzi icyo kibazo cyabo murumva kitabafasheho mwebwe
nabo ni uburenganzira bwabo nimbahari n'abatarataha ubwo nabo bafite impamvu bituma badataha ubwo nabo ni uburenganzira bwabo bagomba kumva njyewe ntabwo ndeba wenda ngo ngende ofete njyewe mvuga icyakagombye kugirira akamaro umunyarwanda wese kuko iyo turebye n'undi biba mu rwanda ntabwo ari ikibazo cy'abahutu cyane cyangwa se n'abatutsi ushobona ari abo bahutu ari abo batutsi n'ubundi mu rwanda baratotezwa bose
radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda kuri telefone turi kumwe na hacimana we akabazo kawe
bwa mbere nagomba ndamutumutumiye
yego arakumva
acha nongera ngatambaza ati mbe izo tariki nizagera batotse babirukana iyo babirukana mudota mujya hehe
yeee
nk'abandi agomba kuvuga nk'uko ujya niba babareke batinde babeho kuko buryo umuntu yarinze ahunga bafite icyamuhumbiye ikije cyangwa batora umuti w'icyatumye bahunga kugira ngo basubire kubatahukana mu gihugu cyabo murakoze
nawe Hacima
yego
Dr Ndayishimiye ijambo ni ryawe
ukurikije ibyo inama ya tripartite yarangiye ubushize mu kwezi kwa cyenda
tripartite ni ukuvuga inama
tripartite ni inama yahuje u Rwanda HCR na leta ya Congo hano kugira ngo barangize ikibazo cy'impunzi bavuze ministre ushinzwe imibereho myiza y'abaturage yavuze ko umunyarwanda uzageza iyo tariki adafite icyangombwa bazabumufata nk'umuntu ubaho rwihishwa donc abasirikare ubwe polisi y'igihugu izamureba ikimukwiriye ariko nanone iki gihugu cyasinye amasezerano ya Geneve bishatse kuvuga ko mu masezerano ya Geneve ntabwo ushobora gufata abantu ngo ubirukane gutyo ngo ubasubize mu gihugu bubwabo bumva ko ubuzima bwabo bukiri bukiri on danger donc ubuzima bwabo babukenga badafite icyizere niyo mpamvu iki gihugu nicyo kigomba kuzafata
icyemezo
cyangwa ari decision
icyemezo
cyangwa nyuma yo tariki uko ibyo bizakurikira bizagenda ubu ngubu ntabwo nakwivanga mu migambi ya guverinoma ngo mvuge ngo leta kongo izakurikira uwo mu declaration officielle ya leta nayivuze ubwo ibindi bizakurikiraho leta ya kongo niyo izi uko bizagenda ariko bishatse kuvuga ko impunzi z'abanyarwanda ubu ngubu zirahangayitse cyane nyine zitegereje uko bizagenda iyo tariki nigera
kuri telefone dufite kandi na Serge we
wiriwe
neza akabazo kawe
jewe akabazo mfite sinakita akabazo ahubwo ni imyumvire mfite kuri iki kibazo cya Serge ubundi iyo itekereza yuko umuntu aba impunzi kuko ubuhunzi ari nk'ubukerarugendo Serge ntabwo mbona yuko itekerereza izo mpunzi kurenza uko zitekerereza nta nubwo nemeza neza yuko ubuhunzi abenshi iyo bari mu nkambi baba barwara za korera barya impungure izo mpungure si inyama ku buryo abantu bazikunda akenshi ushobora guhunga ikintu kikaba cyanarangiye ariko nyuma hakabuka ikindi cyatuma utahunguka ese izo mpunzi akenshi batekereza ko zitamenya amakuru yaho ziba zarahunze ziva kurusha haseri iba iraho za mu bihugu bitandukanye ifitemo ibyicaro yemekereza ko impunzi aho ziri zirababaye ukuyeho urupfu ubuhunzi nicyo cya kabiri kibabaza mu buzima ntekereza ko nta muntu wahitamo kubabara rero abishaka kandi impunzi ikurikirana igihugu yavuyemo kurusha undi wese wabizimye ushobora gusanga impunzi ifite amakuru arenze ayo mfite kandi ndi mu gihugu njye rero ntekereza yuko HCR wasanga wenda ifite ibindi igenderaho nta umuntu atamenya ibyo ari byo iramutse ari ibyo nazo ubwazo hari impunzi zijya kuyisabira gutahuka ntabwo wumvise z'impunzi ejo bundi z'abarundi zasabye gutahuka ziri za Tanzania abategetsi bavuga bati zikigaragaza gushaka gutaha impunzi yagase gutaha wayitangira ute ahubwo ko ntekereza ko bakanaziretse ubwazo ibyo zihunze niba zizi ko byarangiye ko zizisabira gutaha ntizizabura gutaha kuko HCR itazi icyo zizanaguza tike zitahe ntabwo nekeza kuba zidataru ari uko aseri zifashe neza ari uko ziga mu mashuri meza nizibona kubyo bishaka wenda bihari zizizana si nekeza ko zizaza kugisubi cyase cyaho ko bavanye ubwo buhunzi urakoze je nuko
ndiye ye urakoze nawe Serge we Dr. Ndayishimiye hari agatekerezo so ufite kuri utwongo twamaze kuvuga
No, ibyo ari kuvuganya ndemeranya nawe ndemeranya nawe gusa icyo kigaragarira abantu bose ni uko hashtag yaguzwe uko iyo urebye ibintu byakozwe aha ngaha uburyo basansibirije babwira be bumvisha bene ryo kubangaha ko abanyarwanda bagomba kugenda ku buryo n'ubungu ahubwo ikindi kibazo giteye abanyarwanda ni uko bene ryo bashobora kubadukamo bakanabamerera nabi kuko bari kutwarira iminsi ubungu bati musigaje iminsi ibyumweru bitatu n'ikibi iyo hashtag byose bikaba ibyacu ibyo byose byakozwe na Leta y'u Rwanda na HCR leta ko ngari yibibemereye donc nuko uwo mu umvaga ikiganiro avuze ntago ari ashiragombye kudusomeramo ngo nongo ngo ni mutahe oya impunzi bwa ibikurikirana amakuru y'igihugu cyazo usibye akarengane bagombye kureka impunzi zikaba mu mutuzo igihe cyo gutaha nikigera nta nubwo bazaduhamagara ngo dutahe ubwo babaza banizo ndege zo gupakira abantu kuko nta abantu bazavunda bavuga ati ndashaka kugera undi wambe ubwo rero ndumva bagombye kuba bagarutse ibyo bitekerezo byabo bakareka impunzi zigakomeza zikabaho kuko nazo ni abantu nk'abandi ntabwo baremewe kujya kwicwa cyangwa se kubaho mu buzima bubi cyangwa gukoreshwa ibyo badashaka
Dr. Eric Ndayishimiye umwe mu bahagarariye impunzi z'abanyarwanda bari muri Congo Brazzaville twanzura iki kiganiro leta y'u Rwanda ndabona mugize ibyo mwita communauté de réfugiés rwandais en République du Congo no kuvuga ko mwishyize hamwe mukora ikintu kimeze nk'ishyira hamwe mufite ababaserukira mufite ababahagarariye na urimo mujya muganira na leta y'u Rwanda usibye muri ayo manama muhuri ibihugu bihuriramo na HCR
duhura nabo nk'iyo baje gushaka gusansibiza nibwo tubabaza ibibazo ariko nabwo ntabwo babisubiza kuko ibibazo babaza ni ibi byose turi kuvuga ngo ntabwo bajya babisubiza ahubwo baradutuka nka ambasaderi kuvuga ngo muzashaka mutakinkeneye amagambo y'urukozasoni ntabwo impunzi yemerewe guhura n'ubutegetsi bw'igihugu bwagihunze n'ibyo ngibyo bibaho iyo abategetsi ba Kongo nabo bahari na HCR ni niyo kadere bishoboka nabo nta bundi buryo tujya duhura n'abategetsi b'u Rwanda
ntabwo mwaganira na HCR kuko n'ubu Rwanda rufite programu yitwa ngo garuka urebe noneho mukagana na HCR ikabaha urwitwazo ikabaha urwitwazo mukagenda mukareba
no abagiye zo programme zabayeho abenshi harabagiye bajyayo harabatashye n'abaranga bagati ngiye ntago natana nagiye mu Rwanda ibyo nabonye narabibonye sinshobora gukura ariko hariho n'abataje muriya mudamu Serafina abana be bigeze kujya muri GNC barabiziye banyuma baje gutana uburenganzira bwabo ariko n'abandi bagiye
uwo mudamu Serafina uvuze ninde
gutana uburenganzira bwabo
uwo mudamu Serafina uvuze ninde
Madamu Serafina yaho zahagarariye impunzi ahangaha Madamu Kanaba na Serafina ariko aza no kuba ministre waruhagarariye impunzi ubungubu nabonye yaruhagarariye ngo abavuye ku rugerero ngo kubasubiza mu buzima bushya
yego ni ukubera ko iyo uvuze Serafina gusa ntabwo biba bisobanukiye bose yego Dr. Ndayishimiye Eric ubundi iyi komite yanyu se biro yanyu mbese abahagarariye impunzi mwari mwabonana na leta ya Kongo ngo muvugane nyine uko bizagenda nyuma y'iri yatarige
abategetsi ba Kongo twarabarebye twakoze imishoboka byose antuka ibyo bavuga mu gifaransa ubu ngubu umupira uri mu gice cyabo ubwo nibo bazi gahunda bazafatira impunzi z'abanyarwanda zizaba zitemeye gutaha nyuma y'iri tariki ya 31/12
Dr. Eric Ndayishimiye ni umuganga ndagushimiye cyane
murakoze
namwe
ndashimiye ko amatwe mu kiganiro cyane
yego rwose namwe muteze amatwi ijwi rya Amerika n'abatabonye umwanya muri iki kiganiro buri gihe duhora tubiseguraho ni ugusaranganya ndabashimiye byimazeyo maze rero mukanya saa kumi n'ebyiri nako mukanya mu masogonda make n'udukuru tugufi ya tw'iminota itanu murakarama